kororo. Ni watate. I look into your face, look into your smile, look at your everything. Baby, mama, sweetie, nana, upendo wako menibarizi. Mikwako tulio, sina matamanio, mabatele niongeze. Ningate sikio, we yangu radio, habari tamu nidokeze. I want to know, baby, if you never ever leave me alone. Tell me now, baby, I want to know how you feel me now. Kama nikamba nilegeze, usiruhusu tukafika ukingo. Kama mtoto nidekeze, my sweet, nibembeleze. Aya, pezi lako limenasa ulimbo. Mimo zako nisha kwa na msingo. Pezi lako limenasa ulimbo. Mimo zako nisha kwa na msingo. Nikikosa nitomba samahani, baby. Mini mwanadamu, najua nina mapungufu yangu. Na kukuwacha misiwezi, wendo my life, baby. Mina wetu naendana, tambua wendo pumzi yangu. And I swear, nitakupenda daima milele. I will take care, I will take care. Hazinitishiza kwa ukelele. I swear, nitakupenda daima milele. I will take care, I will take care. Hazinitishiza kwa ukelele. I want to know, baby, if you never ever leave me alone. Tell me now, baby, I want to know how you feel me now. Kama nikamba nilegeze, usiruhusu tukafika ukingo. Kama mtoto nidekeze, my sweet, nibembeleze. Aya, pezi lako limenasa ulimbo. Mimo zako nisha kwa na msingo. Pezi lako limenasa ulimbo. Mimo zako nisha kwa na msingo.
It's your favorite sound by Jay-Z.